garengana gudumiya juwari ta garengana may fadane inni dibaatada oo hata dawladda dhaha raisul wasaara oo ka haye juwari inni isu ku dhaafo oo isu ku dhaafnaana ilaahay ma la usu ka dib gab akharan dumisu usu kar dumiska ee dawladdu usu ilaahay ma la awoodi ya dul saaro hay
ar rahim shirkan meelan yaala mayan yaala dadiido qaska maxamed sheekh usmaan diwaare li ka hay waliba waa dad ka diido beesha xariin la re maymi ima suuglana na re muulmada deegaana maxamed maxamed usmaan diwaare mad maya maya diidne maya
may deegaha ine meelaha oo waraasina la deegaha ay tabaq muto don deegaha ay tahay dadan nadaam diid ah in maana dawladda ka beeri oo waraasina may leeyahay mu ku dulgaado korno dibadan Soomaaliya marti dibka marti dibo dhii lagna ku taajiray lagna ka khasaaray lagna ka dhimaday lagna ka rafaade qol dibaato dad amariyad dad ku filan maamad Usmaan Jawaare lanka kuma aaradaw amba wal kale hang meelayagaw beelaha reegmay aragahayte ba arday lan qarin dumis ee nabadiid ah